The movie got genius. The movie got genius. The movie got genius. The movie got genius.
Kane no tani kide mbude. Nyo rapu zenta mide. Kuchanga bati kangule ya rapu jebanti kide. Ngachi za besi ye ya maso banka nuri. Densa urura wempanzo mulido kale bati de. Jande lukalo wali majembe suburida. Seta ga stylist ubambali. Bavisi nyonyo nye chisembye. Wala sigenda linda pegi kambani kenga waya. Sumulula content mboneboza baditajent. Physically so minanti didikale ndi giant. Theoretically practicant eventually realitant. Continuously elementary geniusly. Mbaga nikate bachima nyinti nobuno tulinsigo. Kale na watatu manyige na satinga kugugo. Bali
mkutiaye. Bali mkutiaye. Dimu winga genius. Dimu winga genius.
Sarganda sumulure mvulumule ntontome ntome. Sumulure nyole bigambo bafalaba. Chesarganda zume vume tonda boduke. Rhymeza ngelo di use lebe saga lo duke. Kale tutandiko sabatu zivirize tutandiko siva. Hip hop afude kumula manda bali muva. Mweta gosalo siva temwela bido kwenye nyasiliti cha wa primary na yemba kubiriza.
Bali mkutiaye. Bali mkutiaye.
Fire.
Ni muvinga genius. Ni muvinga genius.
Rap we iwa vikonde bali na midali joka. Zeni na chisipingo murade wakauka. Bayuda nyoba chusa landi mudache. Katebeta agarigo paint landi ochuka. Tuliva mikwano na yesinze baba wo. Wemba we muli wachato wonzi lako. Silly lipstick inzi japo mimwajo. Ontadeke bigambo bijoli ni instrumento. Mukama eva ziwe. Ngachu text lelo bagenda kurala mbasibu dengenda biramu mwelaba.
Chogambo benda tetuina currency.
30 beats. A genius D. Lyrical.